ingabe kwaqanywa ikhono lokuzelapha lomzimba womuntu. Phakathi kwezinqubo eziningi ezenza abantu baphile, kunekhono lomzimba lokwelapha amanxeba nokuvuselela isicubu esilimele. Le nqubo iqala ngokushesha ngemva kokulimala komuntu. Cabanga ngalokho, inqubo yokwelapha yenzeka ngenxa yemisebenzi eminingi eyinkimbinkimbi yamangqamzana. Izinhlayiya zegazi zinamathela ezicutshini ezisenxebeni, zakhe igazi elingamahlule, bese zivala imithambo yegazi elimele. Ukuvuvuka kuvikela umzimba ekungenwe nezifo, kususa noma ikuphi ukungcola okungena enxebeni. Ngezinsukwana nje, umzimba uqala ukulungisa isicubu ezilimele, uvale inxeba, bese uvuselela imithambo yegazi elimele. Ekugcineni, izicubo zakha isibazi esivuselela futhi siqinise indawo elimele. Beshukunyiswa igazi eliba mahlule, abacwaningi basungula izinto ezenziwe ngoplastiki ezizokwazi ukuzilungisa endaweni elimele. Leyo mkhiqizo ezivuselelayo inamashubhu amancane namakhemikhali amabili ophayo lapho kuba nokulimala. Njengoba la makhemikhali amabili ehlangana, akha uketshezi olushubile olusakazeka endaweni elimele, luvala imfantu nezimbobo. Njengoba lolu ketshezi loma, lwakha into eqinile ezobuyisela lo plastiki esimeni obukuso. Omunye umcwaningi uyavuma ukuthi le nqubo yokuzivuselela kwezinto ezenziwa abantu esungulwayo ilingisa lokho osekukhona kakade emvelweni. Ucabangani? Ingabe ikhono lokuzelapha lomzimba womuntu laba khona ngokuziphendukela kwemvelo noma ingabe laklanywa? Sesiphelile isihloko. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, ngena engosini ethi www.jw.org/zu. Usuphelile umagazini.